Abakulembeze b'ebibiina ebitwala abasawo mu ggwanga bawakanyizza ekya gavumenti okuyimiriza enteekateeka zebadde esasula abasawo abakyagezesebwa. Kubanga kigenda kukosa nnyo empereza z'obujjanjabi mu ggwanga singa enteekateeka eno eggyibwawo. Webukeeredde leero nga gavumenti eyasooka okukendeeza ensimbi zino okuva ku bukadde 2.5 okudda ku kakadde kamu ezibadde esasulwa aba medical interns kati eziggiddewo ddala ng'egamba nti abasawo abo balina kusooka kumaliriza okusoma oluvannyuma ebawe emirimu egibasasula. Ekintu abasawo kye baludde nga beemulugunyako nga bagamba nti kya bulabe era kigenda kuttattana nnyo obuweereza. Dr. Lilian Ire yaliko president wa Federation of Uganda Medical Internees agamba nti ekikoleddwa gavumenti kigenda kusula eggwanga lino mu ntata kubanga bingi byetaaga okukwatibwako nga nabwe kityo singa kino kye basosobaza okukiggyamu bangi bagenda kukaaba. Ye Dr. Joe Mirembe omu ku bakulembeze b'ekibiina ekigatta abasawo ekya Uganda Medical Association era nga yakiikirira abasawo mu minisitule y'ebyensimbi agamba nti ekyasaliddwawo gavumenti kyabulabe nnyo.
Nga Uganda Medical Association tetukkiriziganya n'ekyo mu buli ngeri yonna. Gavumenti kiringa ekola ekifudde musango nti omuntu muzadde we oba abantu ab'ekisa bwe bakukwata ne bakuweerera kati nno olwo gufuuse musango gwabo so n'olwekyo balina ate okusasula ng'ate oweereza gavumenti kubanga internship yateeka. Gavumenti eteeka yaliteekawo ensi zonna zonna across babasasula. Kenya wa intern doctor bamusasula obukadde n'obwa Uganda 8 million ne bwogenda Rwanda ne bwogenda Tanzania wonna wonna basasula ate sibiba bino byakusika mu ggwanga ebiri mu Uganda.
Dr. Joe Mirembe era agamba nti ekikoleddwa kigenda kuteeka abasawo mu kuwankawanka kwa ensimbi ekigenda okukosa abantu abagenda mu malwaliro ga gavumenti okufunayo obuweereza.
Gavumenti buli gwekwata n'ewa eddwaliro agenda akole erina okumusasula emusasule asobole okuweereza nga kalidde. Omusawe enjala gweruma omusawo atamanyi oba landiroodi anaamusasula atya omusawo atalina ssente zanaasobola kugulamu ngoye kwambala bulungi obwongo bwe tebujja kuba butebenkevu kitegeeza asobola n'okukola ensobi ku balwadde. Kino kirina ebibi bingi ebijjo kivaamu eri ffe bannayuganda be bajjanjaba.
Dr. Lilian Nabuye yaliko president wa Uganda Federation of Uganda Medical Internees agamba nti government kyesazeewo egenda kukyejjusa oluvannyuma.
Ekintu ekisingira ddala nti omuntu wa wansi intani gwajjanjaba yagenda okusinga okubonaabona lwa nsonga ki nti amalwaliro agasinga gano ge mulaba naddala ago amanene kuvira ddala ku district hospitals okweyongerayo abasawo abasinga okubeera ku ground kino tukyogedde emirundi mingi ate nga sikyabulimba abasawo abasinga obungi ate era omusawo gogenda okusookerwako gogenda okusookerako nga katuuka mu ddwaliro ebiseera ebisinga agenda kubeera intani naddala mu biseera by'emergencies agenda kubeera intani kati imagine bw'otuuka mu kiseera kyewetaagira ddala obuyambi naye nga intani ali mu kukolako oba omusawo ali mu kukolako njala emuluma ali stressed beings tasobola kwesasulira